Hello, 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 Mr. President. President, President. I'm calling.
Hello, 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 Mr. President. Hello, 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 Mr. President. Tumashibasai, me, but don't need a jam. Hello, 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 Mr. President. Hello, Mr. President. Chai naka toast. Au labda black coffee keki na kadalika. Even divyo minili amka nikitabika. 5 in the morning ka amka. Tap ziko dry, ivo siku woga ata. Maziwa bado luxury, mkati ntawezana. Kikuna njia mimi hiyo feya bado juu. Last time uli nipita na magari ka ashu. Ninge kuomba lift unge nibeba na ashu. Na vile wale bonza wane kwa gajuna. Moods. Hello, Mr. President. Chini tunaumia so before ukule yai alizia jora hiya.
Hello, 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 Mr. President. Hello, 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 Mr. President. Hello, 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 Mr. President. President.
Mr. President, ulilala aje. Wife ako poa, watu ii wako poa. Sawa sawa basi, karibu mtaani. Watu ii wapatikani. Badala kwenda shule, wametan kukwa manani. Life is so hard, but tuta blame nani. My boys mtaani, ideas ni kibao. Watapeleke ya nani, hey, sasa ni ma county. Vijana Kiambu County, wamekosa kazi. Ndo maana wana milk izo count. Maze jona feel, maze ina pain. The reason ni go happen in a bongo now since the president do something.
Hello, 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 Mr. President. Hello, 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 Mr. President. Hello, 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 Mr. President. President, President.
Hello, hello.
Bado kuna shida na turn right maze bado kuna shida ngeta ushuru tunalipa dream bado bima hakuna chama sidi suku hivi boda boda na kama unasikiza day moja please kuja tembelea mtaani angalau kule sima kibanda haina stima mama mboga mepa rara hey, majini ya ndo hivi ndivyo tunano usiogope kunywa no tutapata minyo tumbo ya sumbuwa basi meza ino onya beshte zako wasi bonge bonge mob tunataka maendeleo huku mtaani so
hello 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 Mr. President hello 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 Mr. President hello 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 Mr. President 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 hello 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 Mr. President hello 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 Mr. President hello 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 Mr. President President President
I'm calling, I'm calling.